moyoni, yote ulioniahidi kwako sifuri, namuria maumivu pendo siuoni. Nimekuwa wakulia ria, mengi navumilia, hayako mila yanajirudia. Najipa moyo kesho, labda taishia maumivu, ila tunafumania kitu gani ulitaka usipewe. Nikawa kama roboti, remote unayo wewe. Mtu gani uso na fadhila wewe, niruvua mtu wangu ili ufurahi wewe. Ila yani uliniendesha, kanipelekesha kilo nachotaka mimi nikakupa, bado kaniacha mimi nateseka. Upendo wa kweli mwenze na pinta upata. Mimi na wewe bas, 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 tuachane bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas, bas. Mimi na wewe bas, 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 tuachane bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas, bas.
Kula sasa fika mwisho, penzi gani minaona vichekesho. Kama mtoto kwa mama kitaka nyonya, heti ambiwe kesho. Mtu akikwambia wazilia kisa mapenzi, we mjibu sawa tu, mana mwenyewe ilisema misiwe zilia. Lawa ya menikuta na mimi tu, ah. Zirefu nikafumua, bandika banduo, nirijua tabadiri kanataka kuniwa. Kumbe sikujua, sikujua, da, bola yaishe tu.
Mimi na wewe bas, bas, bas,
mimi na wewe
bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas,
bola
bas, bas. Mimi na wewe bas, 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 tuachane bas, 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 sikutaki bas, 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 nimechoka bas, bas.
Zesta, Donnie.